Cool Boy Music.
Go. I have to see.
Smokey Trey. Yeah. Hey, yo, true, that's it. Yo. Eyo clever, let's go. Eti rapa tilitiva tisia na mweti mvekela. Kufoka tima voka, siva voka mweti vokela. Mfumu ni wanunga namba ya pa festi. Patopu ndiye patu fulu tunyo ni munesti ah. Mweti paseko che juicy. Difuna juicy. Mweti paseko che juicy. Difuna juicy, juicy, juicy. Difuna juicy, juicy, juicy. Mutipose koche juicy, juicy, juicy. Yo. Difuna juicy, juicy, juicy. Fulu chief ku Nigeria vali nutraki igwe. My hit after hit, my rival vali muchive. Potipa train eloti ngati mwale ngani kamba pa kusanka vafuna pa topu nsale. Mutipose ko juicy nga blende lo wete ngani kama galada bifu weledia. Wasa ni testa niliko pita nga pumbi nifoka na pressure. Biso pa beat invela nilipo chopu nga kusipa pama. Langa mene na paya kupaka na paya mambili nikali na kalaka. Bishop kuma buzz ni chinyanja cheka cheka. Ukapwele na vanzako kubato sabwela weka. I'm overheating munga manzi vani wote avali lila rapato pati vafoka nikavoka. Kapati nifuna utave kuno empire tiamanga ni chi dangerous tu iwe patop ni panga. Mufuna feature ni oshe ni fulu manzi ni chitanga oktoba mwea pa kila mafanzi. Ti rapati litiva tisia na mweti mvekela. Kufoka ti mavoka siva voka mweti vokela. Mfumu ni wanunga namba ya pa festi. Patopu ndiye patu fulu tunyo ni munesti ah. Mutipase koche juicy. Difuna juicy. Mutipase koche juicy. Difuna juicy, juicy, juicy. Difuna juicy, juicy, juicy. Mutipase koche juicy, juicy, juicy. Difuna juicy, juicy, juicy.
Bene tifuna sima kasolo mamosi. We ain't playing, monga cheti lipa pozi. Hii vesi nizafuna imi pesheni. Si freestyle, so check the price and pay attention. Sini ona competition iwe smoke ile kankwebe. Bama zimbela ni bombeka balipelebo ababangweli. Uyo mfumu banga sunge bakonte nao mpaka chingwele. Watch me rain no banga flat mpaka my rapper bose vamweli. Kubuti ndiemu abba tuwene kupaya sininga leke. I delivery ni yosi ya nakote vale tela pizza na ndeke. Nina ma punchline monga Tyson Fury. Zaba fole sama knockout. Wena ni fake no doubt. If any real no clout. Somebody stop me ni ma break pads ya nafa. I am the top dog imu game undi mweba kembo. I am the alpha. And I swear God no lie. Nafaka cross imu mkosi. Pali sobolo mazoi mzati pasa poch mozi.
Eti rapa tilitiva tisia na mweti mvekela. Kufoka tima voka siva voka mweti vokela. Mfumu ni wanunga namba ya pa festi. Patopu ndiye patu fulu tunyo ni munesti ah. Mutipase koche juicy. Difuna juicy. Mutipase koche juicy. Difuna juicy, juicy, juicy. Difuna juicy, juicy, juicy. Mutipase koche juicy, juicy, juicy. Difuna juicy, juicy, juicy.
Yo, sivani pasa pressure ngachofunta pa mabini. Ngati nivadika mwana lionse nikata mabini. My choice ni yabiri that to win or to win. Tikabusha sivisi mangati zeo not vini. Mutipase koche juicy. She's a topic in my world, monga juicy. Kuwa guy nilikoti vala juicy. Sini shota patopu nili hai na mapuzi. Niliko kuma kingi na mambuzi. Muka kuira stage ni mapuzi. No time ya ma baby baby and boozy. Nichoma mpanga stata baby baby neni boozy. Wagai wavipanga ni ma kings. Munangala litiva malembe. Nilina clever na smoke studio things. Malines ya kubaba sina lembe.
Yo. Cool Boy hey. Music.
Gano kiso fospalo. Get to see Team C, Clever C.
Got this.
We Natali.
Yeah. It's Beezo on the beat.
Hey, yo, shoot that.